Hey ndoda man. Ngikafele ha. Ngiyazela man, ngilambile. Vula mlomo ha, don't talk when you eat na. Vula mlomo, vula mlomo.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hakuna vakula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lohi, fantona, tulia nunuwa gamtona. Baby ya uonyo, nangendava kupeleza uonyo. Na hile Gucci, hile yondali, itoe kwenye henga ufomi. Leo eyes on me, na nilivola moto uoni. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Adibada oni we, leo tunakula kuku, 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 kuku. Adibada oni we, leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Adibada oni we, leo tunakula kuku, 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 kuku. Adibada oni we,
tunakula kuku, kase kuku.
Adibada oni we,
tunakula kuku, kase kuku.
Adibada oni we,
tunakula kuku, kase kuku.
Adibada oni we,
tunakula kuku, kase kuku.
Adibada oni we,
si tunakula nyama ila hatu nyamazi. Utajoje sisi kama watu wa kazi. Tukiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, saa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana ukajifanyo nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina hathi, matunda niluvuna nina nasi. Numana sina wasi, mina kula kuku, na sina duku duku. Nachofanya marufuku, talala mahabusu. Baby yote nkikunyeza nani busu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudi wanawaki wanuliwa kama kuku. Marinate, marinate, marinate. Marinate, marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku.
Tunakula kuku, kase kuku. Kuku, adibada oni we. 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 Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku, 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hakuna vakula pamba na baby, waga wana tushanga, wana tushanga. Ile lohi, fantona, tulia nunuwa gamtona. Baby ya uonyo, nangendava kupeleza uonyo. Na hile Gucci, ili yondali. Itoe kwenye henga fomi. Leo eyes on me. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Adibada oni we. Leo tunakula kuku, 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 kuku. Adibada oni we. Leo zinaliwa kuku, 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 kuku. Adibada oni we. Leo tunakula kuku, 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 kuku. Adibada oni we.
Kuku.